part-time. And to leave more part-time.
Hey.
Part-time. Why chicken give me no be fat?
Hey, sick
way. Hey. Uliendo tu lafa wetu nywa.
Pia party.
Uba kumata paka chiro.
Pia party.
Lave no tu nyo mirwa.
Pia party.
Tulia kukalira.
Pia party.
Paka wezi kalira.
Pia party.
Vaibu pipi.
Pia party.
Vaibu kiria.
Pia party.
Party, party, party. Wamula. Bino be party te biboa. Be party. Didi kone ziboa. Ziboa. Zine zi wazo zibia. Woji sunda nge yuwa bia. Sunda sunda gwe sunda boa. Sunda boa gwe eyuwe bia. Abana le kabanye pia. Atova zitumenyo kola. Atemu kuziria. Nazo zitumenye. Sasanya. Sasanya nga wole koko. Sasanya. Sasanya. Nga wonywa bia. Tulieno tulafa wetunywa.
Bia party.
Uba kumata paka chiro.
Bia party.
Laveno tunyumirwa.
Bia party.
Bazina pate Kampala fendo tukuba pate 1 papo pate 2 before pate 3 after pate 4 birthday pate 5 bia pate eno Uganda boma kaga pate no wova mulwade kubazi pate owa boda kubazi pate omwana wesomero kubazi pate tebagamba yogwe kubazi pate. Tulieno tulafa wetunywa.
Pia party.
Uba kumata paka chiro.
Pia party.
Laveno tunyumirwa.
Pia party.
Tulia kukalira.
Pia party.
Paka wezi kalira.
Pia party.
Vaibu pipipi.
Pia party.
Vaibu kiria.
Pia party.
Party, party, party. Tuli kunyama fetulia enyama. Fendo kupate fetulia mwenyama. Tokwata kunyama tosembele nyama. Abana besitenga babi kunyama. Nanga madoga suka gasala mayanja. Tukuba pate after pate. Chirona misananga tuisinganya. Hey, twende tupate.